Aye mama o, aye mama o, aye mama o. Let's go. ezigbo oyi m bụ onye mụ na ya na-adị mma o ezigbo oyi m nwoke onye mụ na ya na-adị mma o oyima mụ na ya na-atụtụ mụ na ya na-abọ na-atụtụ mụ na ya na-abọ na-agba mbọ anyị na-ahụzụ anyị kwelu n'ọga adị mma o na-emesịa n'ọga adị mma n'ocheche na aka ọ dị njọ emesịa n'ọga adị mma emesịa ta na ife ga adị mma o ezigbo oyi m onye mụ na ya na-atụtụ onye mụ na ya na-adị na mma o ụtụtụ na-efifi anyị nọ na-eme o anyị fụgharị anya ṅụọ anyị fụzie na-abụ anyị elie o mụ na oyi mụ na-adị na mma mụ na ya na-abọ na-eme ka nwanne o abụta ofu m oyi mụ nwoke wee na-abụ nọ o jesie na befa nnata ọ nata wee gbọzie mụ n'owu o ọsị mụ n'owu onowu n'obi agbawa ma onowu n'obi agbawa na m onowu n'obi etiwa na m nsị ezigbo oyi m ezigbo oyi m ọ gịnị na-eme yi ezigbo oyi m ọ gịnị na-eti oyi n'ike ga-etili mkpu akwa o oyi m si m onowu na-alụ eme nne obele nwanyị atọlatọ dezie n'obele nwanyị atọlatọ o jele obodo oyibo ọ nata wee bulu ji pụ nata jezie wee kpọpozie ntị ya emesịa na o jezie wee jezi isi ezigbo oyi m ọbịa na-eti ya kwa o kedu ibi na-etili mkpu akwa kedu ibi na-etili mkpu akwa o oyi m wee si m kpọọ m onowu a onowu go na-apụ onowu na-aga m eji obodo oyibo ọ dịka obodo oyibo a na-eji bekata ebule ego a na-ejizi nkata ekpele ego na ga-eji obodo oyibo nsị ezigbo oyi m ezigbo oyi m welu nwayọ ka isobu ụwa do na adachi ifu ụwa n'ike o akalaka nina buru ofu akalaka nina buru ofu o oyi m wee kwe mana olu ezi izu ka na mbụ nchọbazi ezi oyi m asị na ezigbo oyi m ejebego obulu welding machine ofifo ka ji aka n'ụwa obuli ewe lezie nnu na mgbuka wee wele ego jebe south anọ na south n'ofe nkọ not even a letter anyị na-atụ anya na ọga dị mma o ofu arọ ọga emesi arọ na-abụ ọga emesizi arọ nke ịtọ ọga a na-eche ezigbo oyi m ọbata ife ga adị mma ọ nata ife ga adị mma o ọ nata ife ga adị mma na mbụbụ onowu eche njibe ọgọdọ gonabụ wayọkwa ego mbute ọga abata na nke ịtọ anọ m ebe nna-eli olili anọ m ebe nnata ife alụ igwe m wee kwụọ nne anya ọbụla oyi m nzazie na oyi m a oyi m ọ bụ gịnị na-emezi o oyi m wee tiwa akwa oyi m wee tiwa mkpu akwa o ọsị m onowu onowu na-alụ eme nnụ m o onowu na-anọ m na mkpọlọ onowu na-anọ m na mkpọrọ enyele m 13 years onowu na-anọ m na mkpọrọ as I'm talking to you now onowu na-anọ m na mkpọrọ ntiewe ebe ezi oyi m ọka isi jebe o ezi oyi m ọka isi jebe o una fugo na ezi oyi m o ọsị m tinye n'ebele ka ọmalụ m ọganata ọ bụlụ baroko fụlụ ọkwaba ọ bụlụ truck ke kwaba ọ bụlụ welda kanya lụba ọ bụlụ moto ọnyaba iji ụwa do ego mbute bụ ọnya o ego mbute ego mbutele
ego mbute
ego mbutele o
ego mbute
lekwa na ego mbute
ego mbute
ego mmabute
ego mbute
ọchasi bute
ego mbute
ọchara achasi bute o
ego mbute Egombute.
Obulonye ne cheru na de chezi azuno. Obuli jenu wan.
Amala celibe,
amala celibe,
amala celibe,
amala celibe,
amala celibe,
amala celibe,
mala célibé,
amala célibé,
et quoi 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 mala célibé,
amala célibé.
Mala célibé, et quoi malao, célibé. Et quoi mala célibé, et quoi mala célibé, célibé, c'est que c'est célibé, allez-y. On m'a livré, n'y a libé, fio. On m'a légo, libé, go, inanou, on m'a bien belé, et quoi mala célibé. Anelia kwa kwa na biao, Anelia kwa kwa na bianu, Anelia kwa kwa na biao, Obiangulio kaka mao. Onyema mboga mwei, Onyema mboga jebeduo, Nenu wao na odiobuo, Enu wao odiobuo. Now, and oh, wow, oh, quite. And oh, what was civilly? On your Daniel Gubernuo, and your Malugo, no potano, your Mazibonu, Otano. Ewa mala celibé,
amala celibé,
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 ewa mala celibé,
amala celibé.
Asine nu wabolele nu Onye no lesia nona Egwa mala celibé
Amala celibé
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 musique.
No, be more music, more music, more music. Let's go, let's go, let's go.